Ayo leo, reggae mambo leo, Davy Babs pandikis. Tunacheki ya kunaga demka wewe, kama kisha shumeni seti juka mwewe. Tunacheki ya kunaga demka wewe, kama mra shumeni seti juka mwewe. Baby, hakunaga, hakunaga, demka wewe, hakunaga, hakunaga, demka wewe. Sisiri, many duas a wewe, baby, ay, ay, ay. Sisiri, oh, oh, kila sana kuwas a wewe. Ayo leo, jua likichomoza, jua likitua, sije mtu kakuchokoza, sije mtu kakuzingua. Jua likichomoza, jua likitua, sije mtu kakuchokoza, sije mtu kakuzingua, baby. Tunacheki ya kunaga demka wewe, kama kisha shumeni seti juka mwewe. Tunacheki ya kunaga demka wewe, kama mra shumeni seti juka nwele. Baby, hakunaga, hakunaga, demka wewe, hakunaga, hakunaga, demka wewe.
Girl, you're loving it, no kumbasam. It easy like a summer sun. Everything I read, napenda iyo tabasam. Chumani botante ka right with me. To life, lately you've been dead. Your last man was a walking dead. Yes, he's zombie. Nisema ye husema dry jokes as it go bambi. Nisema ye hukunywa pombe uvuta bangi. Nisema unapenda abs na ye anakidambi.
Tunacheki ya kunaga demka wewe, kama kisha shumeni seti juka mwewe. Tunacheki ya kunaga demka wewe, kama mra shumeni seti juka nwele. Baby, hakunaga, hakunaga, demka wewe, hakunaga, hakunaga,